fofo moɗon onon wonɓe no hettinano habaruji studio kala ngu ko sukaɓe ummatore e fulfulde min Ali Ñali Abdoulmouni hawtidade Oumou Oumarou yettinta habaruji ɗi andanto moɗon Oumou jan woni
janta Abdoulmouni habaruji ɗi gaddeɗe hettinanto e men hannde
habaruji meɗen ɗi hannde ni en janton enɗen nder huɓere agares de enɗen ni gam darude no fi balla ka cukaɓe ummatore rewɓe gonano gaddane nder yewtere pinnirol meɗen duni hannde ekkintinoje ɗe fondation irondel woni no waɗana kokkoɓe habaruji to enɗen wagadougu se kantiren fijoji coññinol ɓalli Oumou Batou jooɗa haale mawɗo du fi ardangal kesal leyɗe afrique ɗe enɗen ni to enɗen ni addis abeba leydi éthiopie go o lewru octobre yaade go o lewru novembre du enɗen
nonno jatti Abdoulmouni Boubacar Zakou Zainabou ni hoorejo ONG jeunesse plus umo tawader ɓiɓɓe leydi niger jaaɓe to pottal gal nani ko aminata Boubacar waddanimi
ardiɓe hawsi leydi éthiopie kamɓe ɓe leyɗe afrique goɗɗe fuu gari fottude ɗo wooɗi du min kaali dow filla sukaɓe ummatore ko kaani wadde e hakkeji mum en min jeeƴitake halde dow filla keƴoran ndenagu noyi leyɗe afrique mbawirta wartirde no min jiɗiri mi waɗi ƴamɗe dow caɗale tawaɗe harto kaldal famra ɗon hakkunde sukaɓe ummatore e hooreɓe yaadu yeeso mawdu du ɗum laatani ummatore niger
agades ni ummukaɓe ummatore rewɓe attimuɓe ballagal yarude jande en yeeso
ɗum ɗo ni Abdoulmouni balla noon ni ko fedde leyɗe duniya noon ni ko soɗol enɗan yaago e rewɓe waɗinani ko jaadimen Anice Karim waddi
ɓe sukaɓe rewɓe ni ko heewi fuu ɓiɓɓe attima noon enɗan naadu konɗan jeeyaɓe e galleji ɗi ngala sembe kayen woni ko fedde leydi niger daraninde rewɓe ya yeeso wonno jogui teddede muɗum en fof har filla ko darta l'école ɗon enɗam Farida Ammani kam woni hoorejo nde ɗo fedde omo fammina en dow fi on
notre objectif premier
komin tuugui ni woni min nangana ɓikkoye dewoy e janga ɓe keɓa diplôme ji mabɓe joni illa komin puɗɗi minen goodi ko watta ɓikkoye dewoy capanɗe joo minen joɓanaɓe jande fa ɓe kanta jande fa ɓe puɗɗa golle ɓe keɓayi diplôme ji ɗo min accirtaɓe
kamɓe sukaɓe rewɓeɓe konnan ni eɓe jettiri sanne ko ɓe gomɓe ganne ɗum enɗan
la société fedde de walli kam sanne nder jande ɗe gommi miɗo waɗa miɗo janga jande doctoraku IPSP hittane nayaɓere ko jande doctoraku ba joni ɓe goni iɓe balla kam ko keɓumi talkour brevé saroɓe am gala bawɗe ko yoɓanta en sai accumi jande den gam mi duuɓi tati mi jangay nde fedde yoɓani kam mi jangue lycée fa keɓumi talkour bak iɓe joɓana kam jande doctoraku
gol lawol ni no aada yaare nokkuje fugam batte Allah e to sukaɓe rewɓe hono mabɓe tawa fuu heɓa wallite hoorejo fedde nde ɗo haali
agades min kaltana dow filla ɗuɗal loreji ko nandini
nder fi cukkol laabi ɗi enɗan ni no woodi wi'oɓe ko rafi panoji gatteteɗi dow laabi mawɗi ɗi enɗan kam woni dalila majjum en kettino ko Moussa Mamma waddi firta ɗengal fulfulde
subaka jehol l'école na wakkati ñalawma jippagol l'école nder gallu agades ɗo enɗan tawan laabi no sukki sanne ko ɓatti har l'école mbiyeteɗo hasan arzika ɗon enɗan ɗum ɓuuri tiɗde sanne nani ko saro suka goto wi
nder ko sakitiɗo neɗɗo no yi'a o yi'a warta nimɓe heewi no woodi basi ko waddanta kaɓe yehoɓe l'école nder yawɗalla popporoji ɗi koyɗe tati e moteje no korgini sukaɓe tato gaɗa moen non fuu no yiɗi yetto golle
lawka
hoorejo dental pelle gollanoɓe l'école ji ɓen enɗan o wi on waɗno dagal yaade e hooreɓe gallure nde ganna sukaɓeɓe ndenago
woni hen woni ɗum tefa wattude mandeji ko hollata wonɓe e koyɗe to tokkirta sukaɓe keɓa to tokkiri mairi hani ƴewude noyi hoytinanta sukaɓe ɓen keɓal to tokkiri heɓude rena ɓe sukaɓe yohoɓe l'école e wartoɓe
no woodi laabi koƴaɗe dow fi on enɗan gam batte Allah e ɗum yaaro no woɗiri hoorejo sarusi kawjiɗo fi ko darto ya wartade nder gallure nde enɗan mbiteɗo inchirwak alhaji nani ko haali dow majjum
no woodi laabi gonaɗi no sigile gam heɓande caɗale ɗen mo sola min gonana du miɗen gollida e sarusi kawjiɗo filla ya wartanimɓe
fande nokkuje goɗɗo laabi paltodirto himɓe heɓe ka en darto walla sukaɓe ƴaɓɓo e laabi ɗi enɗan
Umu kenga haurine maune wadanade kokobe habaruji ekintinoje duni fahandem be gadana der haurine de endan ko wadde duni fahandem be bawo dude golleji ma kenga duni fahandem haurine de endan timmina der hubere wagadugude endan
nonno ni abdul mumuni ni kokobe habaruji kambe noga e jono cuube de leede jetti nunde leede men afrika yannange nani fama ka jadimin habibu garba jado to portal gal waddi
gam batte wallude hokkobe kibaruji wombe no wur ele nokkuje to wodi chadal hal filan denagu fama na hani wadde si hebi kabaru on endan dum wonno koro ko fondation irondel wadi maryama mayga yuwaina mali wari fotti e bato endam
vous savez que
lady am mali no derfi rafidienako eidol andel gal dum wadam mi feccida himbe he komi andina ganno wada hokkobe habaruji be leede jeddi be fi rafidienako memi tawabe do en minen do min kokka bibbe lady andal do ko jewata fi rafidienako der wakkati mun no haw jorti
tindi ngada de jannde endan martin kaba mo burkina faso o wi ko wajibi woni sukabe ummatore pertine ko etindine do fi ko darto hirnyereji din en
la jeunesse
illa e fudda rafke jorande nago der burkina farsengo gon ummatore den no tawa der pelle murtube nokku gomdo ibe tinni der lawol durwi digol e bidda bondaku so geji din do fa hande der ummatore den ko jata soje den ummatore den no kani hokkede habaru lobbo kambe du kani tindinede
Abe ngada ni hoko babaruji noga enjoy yube Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Guinea, Kanye, Côte d'Ivoire, warbe foti don endam. Be futu kona be koji adi, enja be gola do fi kondartonde nagu, fadde haurin, ide berende endam watu wede, wagadugu, doya de lebi tatingaru.
Joni umu sainaten der fiyoji kyonyino lbali.
Arkodarta fi girdeji yu pirto lbali, naniko jadim internan fuday Ahmed Wadi. Firta e fulfulde.
Fedde latol baal leydi Niger etene mena a yari jahangal godon Antalya leydi Turki wadde ekitagol do arangal Jean Michel Cavalli be ngadi jati latol baal go hakkun mabbe be Libi kanam be Libi hawi be batti be tati be ngatin didi jango do fahande mena on enda hawron e fedde latol baal de Gabon feni futti fedde hawjede fi latol baal leydi Niger le jedde waronde enda e be godi anniya wadde tindi e ko nandi e mudum ko darto filla on himbe gollonobe latobe baal be endam bi leydi Niger jidde nade ilen on golle fu no wawi warde ekintinde ni endan fede latol bal leydi Senegal wonde no tewto cup mo duniyaru lato bal mawdo sanabite do Sadio Mané hebata yaade latongol endan sabu o barmi balde nyande o gollanama domu kano gollangal wodi sanen dum wonno ko loktorojo mabbe kambe latol bal be Senegal be endan holli ene andu ko no Sadio Mané o mo lato jatim ele fede tende Bayern Munich
do non kokol habaruji meden di endan timmata sey jango mo Allah yari